Genesis 38 verse 1. Kwathi ngaso sikhathi uJuda wasuka kubafowabo wehla waya kumuntu waseUdalamu ogama lakhe linguHira. Verse 2. UJuda wabona lapho indodakazi yomuntu waseKhanani ogama lakhe linguShuwa. Wayithatha wangena kuyo. Verse 3. Yakhule yazala indodana yaqamba igama layo ngokuthi u-Eri. Verse 4. Yabuye yakhulela zala indodana yaqamba igama layo ngokuthi u-Onani. Verse 5. Yabuye yazala futhi indodana yaqamba igama layo ngokuthi uShela. UJuda wayesekesibi ekuyizaleni kwayo. Verse 6. UJuda wamthathela u-Eri izibulo lakhe, umfazi ogama lakhe linguThamari. Verse 7. U-Eri izibulo likaJuda wayemube emehlweni kaJehova, uJehova wambulala. Verse 8. UJuda wathi ku-Onani, yiya kumkamfoweni umngene, umvusele umfoweni inzalo. Verse 9. U-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayikuba ngeyakhe, kwathi nxa angena kumkamfowabo, wachitha emhlabathini akuba ngamnika umfowabo inzalo. Verse 10. Kwaba kube emehlweni kaJehova lokho akwenzileyo, wambulala naye futhi. Verse 11. UJuda wayesethi kuThamari, umalukazana wakhe, hlala ungumfelokazi endlini kayihlo, aze akhule uShera indodana yami ngokuba wathi ukuba ngafi njengabafowabo. UThamari waya wahlala kwabo. Verse 12. Emva kwezinsuku eziningi yafa indodakazi kaShuwa umkaJuda. Esethuthuzekile uJuda wakhuphuka waya kubo. Abagundi bezimvu zakhe Thimna yena kanye nomhlobo wakhe uHira wase-Adulamu. Verse 13. Kwatshela uThamari ukuthi bheka, uyihlo zalo uyakhuphukela eThimna ukuyogunda izimvu zakhe. Verse 14. Wayesekhumula izingubo zakhe zobufelokazi. Wagubuzela wazimboza, wahlala esangweni lase-Enayimu ngasendleni eyayeThimna ngokuba wabona ukuthi uShela usekhulile, engamnikwa nokho abe ngumkakhe. Verse 15. UJuda sembona wacabanga ukuthi uyisifebe ngokuba wayegubuzele ubuso. Verse 16. Waphambukela kuye endleleni wathi, woza, ake ngingene kuwe ngokuba wayengazi ukuthi ungumalokazana wakhe. Wathi, uyawungiphani ukuba ungene kimi na? Verse 17. Wayesethi mina, ngiza kuthumela izinyane lembuzi elisemhlambini. Wathi, uza kunika isibambiso uze ulithume na? Verse 18. Wathi, ngikuphe isibambiso sini na? Wathi, indandatho yakho nentambo yakho, nodondo lakho lusesandleni sakho. Wamupha wangena kuye, wakhuliselwa nguye. Verse 19. Wasuka wahamba, wakhumula iveli lakhe, wembatha izingubo zakhe zobufelokazi. Verse 20. UJuda wathuma izinyane lembuzi ngesandla somhlobo wakhe wase-Adulamu ukuba athathe isibambiso esandleni sowesifazane, kepha kamfumananga. Verse 21. Wayesebuza abantu bendawo yakhe wathi, siphi isifebe esase-Enayimu ngasendleleni na? Bathi, akuzange kube khona isifebe lapha. Verse 22. Wayesebuyela kuJuda ethi, angisifumananga nabantu bendawo bathi, akuzange kube khona isifebe lapha. Verse 23. Wathi uJuda, masizithathele sona. Funa sibe nehlazo bheka, ngithume lelizinyane kepha awusifumananga. Verse 24. Kwathi emva kwezinyanga ezintathu uJuda watshelwa ukuthi uThamari umalukazane wakho ufebile, bheka futhi ukhulelwe ngokuba ngokufeba kwakhe, uJuda wathi, mletheni ashiswe. Verse 25. Eselethuyiwe, wathumela kuyisezala wathi, ngikhuleliswe yile ndoda engumnini walezo zinto. Wathi futhi, ake ubone ukuthi ngokwabani lindandathu nalentamo nalolu dondolo na. Verse 26. Wakufumana uJuda wathi, ulungile kunami njengokuba ngingamnikanga uShera indodana yami, akabange samazi futhi. Verse 27. Kwathi ngesikhathi sokubeletha kwakhe bheka ngamawele asesiswini sakhe. Verse 28. Kwathi sabeletha omunye wakhipha isandla, umbelethisi wathatha, wabopha esandleni sakhe ngentambo ebomvu wathi, lo uphume kuqala. Verse 29, kwathi ukuba afinyeze isandla sakhe, nangumfowabo ephuma wathi, ufuzuleleni na? Ngalokho igama lakhe laqanjwa ngokuthi uPheresi. Verse 30, ngasemuva waphuma umfowabo, wayenentambo ebomvu esandleni sakhe, igama lakhe lathiwa uZera.